hettinimɓe studio kalangu yande joni mi tani min tawi sappo e joyi habaruji e fulfulde. Kono janñal lemon sumana Amadou janganto habaruji ɗi endan go fo en puɗɗiran kange keso ɓangi to endan nder leydi Tamu département mo Sayi ɗum waɗi jom balɗe joyyi. Nonni Batu jonde andinol do filla hono fawarde jondu rentagol do filla kon dartono bala uji duniyaru kandu Batum waɗama. Hande yewtere men pelno en kalna do filla neɗɗo gaɗo lanaji ndiyam gaɗirteɗi leɗɗe nder leydi Tilabiyel. Noni wontiri kanye keso goɗon ɓangi e nder balɗe ɗe endan to endan Tammu. Tammu ɗo nali département mo Sayi région mo Tilabiyel leydi Niger. Kanye oɗo konna ni ko ɓangi ni himɓe hewɓe to no jaha to endan saabu wakkati gomɓe mbi hono nimɓe jiɓu kanye o endan no funtini endan no ende batamare hen. Ɗum waddi ni ko hande subaka min noddi mbiten Amadou Oumarou latiɗo kañum o enna yo conseillejo mawɗo no endan mo do inde région mo do inde département mo Sayi o haalani bandimi Alassane Kousi Mamadou no wonno ɗum woni eɗen yarton endam
nder leydi Tammu. Kange heɓama hakkunde Tammu yaade yambinjana kiloji nayi no yaade yambinjana ɗon kange ɗen wurti kange ɗen goɗɗo bittotoɗo gon neyi fuɗɗi yiide kange ɗen ko yiiɗe hen jonka waɗi yimɓe fu no wara jamara ata wari amma jo on hunden faddama ngam wallahi no hani hunden rese no wuɗiri ngam wiɓe waran tetoɓe waran hunde fu waran ndenka sawde hunden joɗɗina no wuɗiri.
O wonno Amadou Oumar nene ka cawirteɗo mawɗo omo leydi Sayi. Noni ministére kawjiɗo filla ko darto wallutuggol himɓe hanɓe wallitede e kulantereje ko darto fa hande ndu sagganade himɓe har filla bala uji duniya kañum ndu waɗi battu subaka o endan ngam batte hollude dabareji dibaɗi mawɗi ndaroji filla sigilade e rentade yaade e fande bala uji ɗi garoji wakkati warde wakkati. So hisaman hitande ujunnaje temedde jeenayi e capanɗe jeɗɗi e tati warde hitande duuɓi ujunnaje ɗiɗi e sappo e tati nder duuɓi capanɗe nayyi ɗi endan bala uji ko linta waɗan ujunnaje tati e keme jeɗɗi nder majjum ndu himɓe kotto ujunnaje sappo e keme jeego e noga e joyo ka e ngol ko jeyi maayo e nder muɗum. Nonni fa hande ndu konɗan ko watta milliard uji ujune e keme jeɗɗi kañum woni ko bonani yimɓe hara filla ko darto jawdi. Ɗum waddini ko fawar joni kanko lawa magasi on ɗo ministre o haalani yimɓe ɗum o nden e mafari e koro hono jonde nde ɓe ngaɗa nde endam.
Le Niger a mis en place une plateforme nationale.
Leydi Niger joɗɗini fedde gon ko ƴewtinto dow bonondaji gaɗoji yeeso nder leydi men ndi bako gomnati on tabbintinayno amma minen ɗon tefa dabareji he ɓiɓɓe leydi min ɓeyda leymayru ngam gomnati on tabbintinano. Ɗum waɗi ministére kawjiɗo e ballagaji yaade he himɓe e fedde balloji iɓe ɗon ƴeewa noɓe gatta ɓe ƴeewa ko waddata bonondaji ɗi eno hisinta ɓiɓɓe leydi. Laabi kewɗi no ɗon ko bonondaji garoji ɗi andirte hano diyele e kenu waɗata bonondaji ɗi fuu. Leydi men Niger di no woodi bawɗe ko joɗɗinta laabi lobbi
qui lui permet d'agir immédiatement.
Ɗum wonno ministre lawa magaji wakkati hawrinde endan hawrinde dow sigilade batu leyɗe kawriɗe fawar jon sensarde kawr leyɗe gonɗe le sahel e sahara ka en du konɗan ni hono fuɗɗama illu keña nde endan dow filla sigila on endan ɗo enna galluñemeyi ɗum du konɗan wona e dow filla ko darɗo himɓe dilloɓe leyɗe e leyɗe kañu e fawar jondiru duggol e ɓiɗɗan bonɗa ko Oumar Hamma.
Kuungel arana ngel ɓe puɗɗuri ngel kamɓe dillo hamɓe leydi yaaɗe leyɗe e jama'aare nde jurginagol ɗum du Allah e nimɓe ujunaajo e ujunaajo ko maañi nder sahara yaade ley maayo teekungol ɗum fuu du no leyɗe laso e ɗiɗi kamɓen potti e hawrinde nde. Yerno secrétaire général mo sensade on wiri biyeteɗo Ibrahima Sani Abanim ɗum tawa kena dow filla rafi nde naago tawangu ley leyɗe duuɓi e duuɓi ɗi fuu heɓane mosola no hani du leydi fuu wadda mballagamu illuley duuɓi ujunaaji ɗiɗi e sappo e tati leydi Allemagne fuɗɗi waddude mballagamu yaade e fedde wi'etende Hans Sindel secrétaire général mo ministre kawjiɗo filla nder reedu leydi Niger biyeteɗo IDR Adamum waɗi tinnugol yaade e horeɓe leydi Niger ɓe dow gattol jawdi nder leyɗe gonɗe nder Sahel e sahara ɗe e fuudu wadde yewtereji pindinol dow filla dillo hamɓe leyɗe yaade leyɗe ɓe e kantol hawrinde nde du nden noon ko ƴamtale hawrinde nde yiyete holle ministriɓe ɓe e horeɓe jahaale ɓe waɗo hamɓe hawrinde alarba garo o e alkamisa.
leydi Niger no yiɗi fawar joni ɓeydude hono bawɗe muɗum faro lantarki jamanu kañum e kulle goltirteɗe jamanɗe endan ɗum du kondani batu muɗum waɗama ndenene kadi kondani e lekkere asawere nde fuu do haala ma joni ko haalte nonni fawar joni du kondan ɓe ƴewan du hono wawde woyltuggol hono kulle ɗe endan ko ɗum wawi wonƴitudde yaade yeeso ɗum waddi ni ko hawrinde enna nder muɗum Oumadou Mahamadou latiɗo kañum woni ministre docteur mo cabinet mo hoore leydi men Niger ko hooƴi haala o haali ɗuma woni koro e nafakka e faane ko ɗum wawi wonƴitudde e gurdan ɓiɓe adamaɓe
laabi sariya ɗi kulle jamanɗi ɗi gattae kunta do filla resirde ñamdu ley gollirɗe ɗen e kooƴol lantarki ko jaman ɗum kamɓe resirde tuñuji lantarki jamanɗin batte majjum laabi darnama dow fi majjum ɗum du waɗi ko fedde CSTC nde ƴami laabi sariya ɗi darna e hawrinde waɗande nde ɗum hollayte du to sarosi kawjiɗo do filla sigila on gam jo en ande lugga ɓe leyɗe yasin muuyi ƴewtinade ɗum fa heɓa irji hangal majjum yeƴite waɗe dow fi o ley ñamey leydi men no waɗan hunde fuu ko watto fatawe ɓiɓɓe leydi Niger keɓi ndenake no haniri dow fi lantarki mo jamani o
owono Oumadou Mahamadou nonni pinnude kawon fedde leyɗe duniya waddore ballaga mum yaade feccare hokki keñan kikiɗe endan ni hono fawara joni ni hono gollitirɗe kañum e ɗereji yaade e fedde leydi Niger hawjinde filla ko darto cuɓaki wiyetede seni naafi wada hono goto e fawara jo kala dow inde seni o enda bandimin gungu Mahamadou ɗan tani noddimo gam batte o lattinana en dow filla majjum
cuɓaki kimeruɓe ken ɓuuri ƴamde guineji gollitirɗi ɓurde cuɓaki hoorejo leydi kinyaadeki deputeɓe caggal cuɓaki ɗiɗaɓe gaɗaki suudu hawjide filla cuɓaki ndum waɗi ƴewtinaki dow majjum warɓe to hawrinde ɓen do gaɗi ko ƴamti dow majjum kam woni dow filla cuɓaki gaɗoyteki nder machineji jamani ɗin e du joƴƴinde golloɓe to suudu filla cuɓaki sin wakkati no hawrinde amin nde ley lewru septembre wittide ndu min gartiri koɓe ƴamti ɗin nder cuɓaki kanuki waɗede ley duuɓino ujunaji ɗiɗi e sappo e jeegom amma dow filla cuɓaki gaɗoyteku nder duuɓi ujunaji ɗiɗi e nogay e go'oki sayi nde ɗum waɗira e cuɓaki ko masiniji jamani ɗum kanon kam ɗo mi haalana o gonga wala walloɓe nanganoɓe nimɓe dow majjum baduje cuɓaki kinno waɗ fa walloɓe ballamin sani se ɗum waɗira iri ko talki wote ko andaɗi ɗum seni tawi no suudu seni ndum cuɓaki meruɓe kin siryanoma nden noon ɗum ƴewtinte fa dimma on waɗe yaare to dimma mawɗo kanduɗo
non wontiri illu altinerde en nan ton e nder wuuro maradi hono fedde leydi Niger hawjinde filla hokkugol habaruji e ponditol mum wiyetede CSC wonno waɗa batu e fande ɓeydande himɓe mum e wonɓe nder région ji ɗo inde CSC o endan bawɗe yaade e golle muɗum en ndenene kadi konna koto ko teɓe keeɓi sembe sanne sanne ele golla mabɓe balɗe joyi woni ko jonde nde e jande nde enɗa ɓe gatto ɗum ɗum waddini ko fawar joni ni hono goto gonɗo inde CSC to enen difa mbiteɗo lawan boukar laatiɗo kañum o endan ni noon ɗon no waɗa keddi bawɗe muɗum ton endan difa ba ko tawa ndenago waɗa toon sanne ndenene kadi ɗum waddi ko fawar joni o yewtani bandi min Mohamed Mamman no wonno golleɗe gonno jarto enen difa
se gonga Allah mi wala satarma fuu e cuuɗi hokkoji habaruji nder leydi am minen pamrodira gam wakkatiji kewɗi minen potta gam waɗugo joɗa kalen caka amin dow kulle gon ko hani moƴƴine gam dabareji heɓe komi haalanta on cuuɗi habaruji ɗe difa no teddini laabi séri a joɗɗinaɗi hunde fuu dow ko hooreɓe hiɗa gattol majji wattataki cingol amin ɗon waddi nafaka sanne gam min goni minen dari dow golle lobbe habaruji laɓɗi hokke min kana jandaramaɓe na polisiɓe cuuɗi habaruji bo amma min goni minen tefa no watta ko himɓe naforo e majji no haalirte
nonni wontiri fawar joni golloɓe hono fa hande sarusuji nangol janggal kañum e itte mbiyeteɗo sinayi ka en du kondani ɓe kaali ɓe mbi welaliɓe fey seeɗa ko hooreɓe leydi galano ƴeewa kulle maɓɓe ɗe ɓe ƴami caggal hawrinde ɓe ganno jeeto ɓerɗe février rawane duminaɗe sappo e jeegon ɓe mbi ndenene kadi du kondani nimsey mawɗo waɗi du konna harana ko darto joɗa kaale moɓe gaddi e ministre kawjiɗo filla ko darto arzuku kañum ɗon ko hawjiɓe kamɓe endan ko narra waɗa e hakkunde maɓɓe keñande endan ɗum waddi ko fawara joni du kondani min jewti e goto maɓɓe fa hande onɗon du kondani wiita kenani Shafiu Abdou o haalani bandimi Nafisa Adamu no waɗi ono muraɗo on no yara
Minister kawjido e jawdi leydi men o noddi min gam wadugo jooda kalen do ko fondi titta golloobe e fedde amin de to wakkati on o holli widde hanani kulle de kan joddina nonni hano o wala wakara ko hettintomin do yaade yeso nonni don wadi ni fotodir wakkati on don der hala ka ko o tefi hano portal narcha ka amin ni fotodiri miden der jahangal don wadi min garti law nyamay gan teddingo hala ka o hali kan fadde min lata toni gombe no tewta hakkeji golloobe be ni min tawa kana der gollirde to jangal jabete eweni gollirde mawnde de wi e rafi bawde woni no hada golloobe be ngada golleji mabbe no handiri min tammi do min balle famin chawti don wadi min tokkiri lawol syndicat o gam wurtingo hala yasin do min kollabe ko min godi dabareji der portal jeta tabere gal min gadi agades min tilsini horebe ben kulle de min tammi de di gadde di jottine der wakkati potordo
tu as satisfait dans les prix brefs délais
harfilla fijoji pirto balli latol balko no wade do inde leede men afrique mieten dum kan ko no ten nan gabon waddi ko faane kenya de nda hono latobe bal fedde de leydi cote d'ivoire kanyo latobe bal fedde de leydi togo be kawri kanon be mbaawu ndere sabu fe goto mabbe wattay e bandi dum bi fe e goto o du konna kawro goldu du kan wonno kawro latingol gol bi fu wattake e mudum elu no fudda warre joni ciagal mo wonno ko faande rdc congo kanyo du konna ye jaalawi be maroc be endan gotel e bolum hande de enda atalata gana hawranto enda e uganda jonda on yande joy nani faande du konna mali du konna hawra e leydi misira yande jetati jamma noni du fu dum watna to enda porjantin nani fa hande ni ar filla lato balgol waddi ko to enda kan on do filla mudum en kebe en yewtidi e neddo goto latido biyetedo Suleiman Mohamed latido kawon horejo fedde on himbe hokkobe habaruji do filla pirto balli leydi Niger o hala nan en dimon ko yi elato balgol enda Moussa San yewde makko.
À l'issue de ces 10 matchs, on a enregistré 4 matchs nuls.
Et là, tout le monde, quand on a eu le ballon, on a eu un peu de ballon qui a été pendu. Nde fifande darni labi gon latidi lato ban no wadi yoyde le fedde de wonno fiana der jadandi de wara der fedde leydi mudum e kito pide bal ana ko de mudum no jomun hokke lewru ma jeddi je tati deni waday dum fu fedde fifande no jukka jomun den leede den no hani gadana latobe mudum bal mawbe be kwattabe nani beldum der leydi mudum
hande ni mi wi on yewtere men pennodo filla neddo latido gado lanaji ndiyam gadirtedi ledde to enan tila beeri ko Issa Karimou neldi on sekketen enane
imoturi darkare no lijingo makko goto duno jogi kusaje kanko salusi imfiro hawlude ledde palansije dum du o filta kona na wadde lana ndiyam ko goddo jami wadanede salisi wodana dubi chapande tati e tati o dewlay fese ware to sarobe makko du o woni e jonde der gollal makko gal o wala imo weltini baseda
go wallahi tubuno
gollal gal ni mirona dum he abba am bawol golle am warde joni dubi nayni gollal amin gal sai gurdo munyal de gondam minen kadda de gondando min pota gadol mundo no hoja hano balde tati fadde gasata dai lanagi diyan di Nigeria di tureti minen do min fondi tati amma mo gida to minen gadi dum de jomun waddi ledde mun min gadana jomu
buraka ndengu bundeir masese
edum satti le wakati jidi e wiide wadanede lanan diyam de goji gom salisu nyallo makko go fu fondi titana na lanaji kiddi gondi no golliren warobe no fondita lanaji mum ben do wakati gom kokkatam hunde fuyd
irgeengi tiam fonder semen irman du bahizem kirgans
de gonda min gadam ba jeddire min kebay ba kikka momi mojjinta tinde fukuray ni am baade moder balde nayade balde joy hebay ba no gay ko jarirta kafe hewi baade minen don keba kiddi din no gadde do en minen modina dum minen ba wiide ko yirnan no don kando fadde de gaddete idi ko ja wakkati wala no wada
asigite mat kegi neno.
Bako dun tampini, Salisu meda chutude. Sabu kopuri wade ni wani nito tedina chodo mutu.
Wallahi mandu nuru kanga gisa.
Wallahi miresaiti yedi. Amma mito yetta Allah. Gam mito wodi jam andu am. Gata nido, gaduto satarama mufu, mito moitana ungondi.
Na wantir dono habarumi efulutili. Assalamu alaikum, balata jamwa.